to the King of Kings. Amen. God is our hope. The song says, Simba wa Yuda, usiyeshinda, twaina mbele zako tukisema, wewe ni mfalme, wa wafalme, hakuna kama wewe. Simba wa Yuda, usiyeshinda, twaina mbele zako tukisema, wewe ni mfalme, wa wafalme. Costarian. Okay, watu wa pwani mpo. We want to take it back just a little bit, okay? Twende huko. Starabu tu. Taratibu, taratibu, taratibu hivi. Mikono juu ndikuone, ni mikono juu. Pole pole. Pole pole, hatuna haraka sisi. Haya, tukeuke. A one, a two, a three, let go.
Welcome, corner up, Zumbuka.
There's nothing in this world like him. Okay? And that's why we want to lift